ye musi era kati mpita mbwetyo nekwekana nnyo buli wempise n'abantu mbalabanga bayikira kukyandimba kyati nga nange mbyerabiddeko abantu baagala oyo ayengeza bwono bwanga bakkuba omugongo soka webuze wama chimanye tebakwagala obeewo yoyo jabwe jajuleko tabule simu ulabava kunaba nayo obukyabwe bujjawa ono mala bbanga ki okwetegereza omutuufu bonna bafuukuuka emyoyo era kati mbalaba bwentyo konooleka kwe ne basembera olimbuulira oluvannyuma se kwendaga ekibuno kyange atambulenga yewaana sembera olimbuulira oluvannyuma ze kwendaga ekibuno kyange atambulenga yewaana basoka kusuta suto oluvannyuma bakukyaya abantu neyayamu yesu olukwe yajira mbatuukirivu onoomala bbanga ki okwetegereza omutuufu bonna bafuukuuka emyoyo era kati mbalaba bwentyo konooleka kwe ne basembera olimbuulira oluvannyuma ze kwendaga ekibuno kyange atambulenga yewaana okwetegereza omutuufu bonna bafuukuuka emyoyo era kati mbalaba bwentyo konooleka kwe ne basembera olimbuulira oluvannyuma ze kwendaga ekibuno kyange atambulenga yewaana
wesekedde nendaga ekibuno
atambulenga yewaana
muntu yenna alimanya ebinkwatako
atambulenga yewaana
ate n'oyo gwekutteko mu ngalo
atambulenga yewaana
sembeza ku mwanjo
tambulenga yewaana
sijakkiriza bampaana wana
tambulenga yewaana
wesekedde nendaga ekibuno
tambulenga yewaana
muntu yenna alimanya ebinkwatako
tambulenga yewaana
ate n'oyo gwenkutteko mu ngalo
tambulenga yewaana.
www.mp3ugandanmusic.com